Maisha ni murua kwenye mtandao wenye M-Pesa, internet yenye speedy na ulioenea zaidi nchini.
Vodacom, kazi ni kwako.
Factor Music.
Joe Record. Wewe peke yako kwako siwezi feri, kwako nshafika nshanasa na ushani bamba kideri. Nshacha widi, nshacha vyote, nishacha mpaka mineri. Najona na safil na roll kwa yako Mary. Girl, bagi na ame siniache, wanabake kama wewe wako achache nifate. Sinifanya ni with you, sinifanya ni dao, sinifanya ni date waache. Wanachonga mwapendi la bote, got them. Takufisha brown, wendo champion girl. Kwa hige, my never let you down wewe. Takufisha brown baby, kwa wugine, who's ending, baki nami. Only you watch out with me. Wrong boat, get them it. They you, they nanny, me and you in love zone. I got you. Nisipokona na kuwaza, mama love you. Nikikona mina fire, yani hide you. Mina fly, mina fire, yani hide you. Yeah, I never seen before. Girl, come away forever. Mina way, watch ya nipaga way. Na weza fanya chochote lini baki na way. Mina cheza na natamba flesh. Hacha wa hey.
Baby only you, only you, only you. Girl only you, only you, only you. Baby only you, only you, only you. Girl only you, only you.
Yo only you. Wewe peke yako. Hakuna mwingine natamba kwa flag yako ni amini. Baki na mimi. Wengine wanini wewe undatosha. Utabaki kuwa juu. Sita kushusha, hata nikenda majuu. Na kukumbuka na kukostu na talk na fright. I'm happy kama zilla, I get high. You and I, tuku moja till I die. Afuifike siku moja nile suit and tie. Nisiwe tena msela kwa usela nseme bye bye. Mambo ya were fresh, yani nai nai. Usha nipo visa, wale wengine swataki. Apa, nisha mariza, nisha fika pembeni achaki kwako. Nyingi nguvu, nyingi kasi sitatoka. Kwako ni kama kocha, girl, only you, baby.
Baby, only you, only you, only you, girl, only you. Only you, only you, baby, only you. Only you, only you, girl, only you, only you.
Yeah, wanasema nimedata machizi. Kwako niko busy, yeah, kwako niko cheese. Akili ushashika kwanza, mini kombare. Najona ushafika kwanza, ni sale sale. Sio leo wada jana mwana, nitoka kale. Bado na kupenda sana, baka mishale. Baki na misondoke, baki na mimbila wewe mini mpweke. Sinifanya wani cheke, nipela ile sana usini tese. Shati mama lewe meke, limechezo na ipenda lewe pray it. Kikupoteza kwa dakika moja, nipihoja na kungoja. Memteja niko soba, umeniroga. Hata wakichonga, sisiki, wali suckers wakiponda. Hihi, bebe.
Baby only you, only you, only you, girl only you. Only you, only you, baby only you. Only you, only you, girl, only you, only you.
Mina wewe ndo mana ya mapenzi. Niki kwa dada fula iwa kupenzi. Unalifagawisha, unalifikisha. Kirerecha mapenzi, nisha zapa nisha fika. Nisha fika, sito dondoka, sito ruka. Mina wewe kwa kontajuta, ukiniachia, ntajuta, ukiniachia, ntajuta, ntajuta.